za tu bawa ile sinditilu bila ni bana no se twete na nikali za tu nyumba za tu moyo watu mafilu yeah
za tu pali mozi ni kubira bato koloni za tu
za tu
nkani za tu nyumba za tu moyo watu koele si
za tu za tu
bawa ile si
za tu za tu za tu
ama inero ndema bwela ndi moto
umango zivira tu fire everywhere man
ai nenda yizo wajifuka ya uchifuka ya show ya lelolo ikaraso ya chani
yate
I go by the name of DJ Goxie fajaru sinima kalandeka magai ndi ndi nzangayu
I go by the name of CZ kone sita kudi kubwele tilani nkani zatu nyimbo zatu kuma somo ye watu and this one abidi lizet digina nidwenge ma text awili omwe watu miza Lizzie P from L's akuti zatu isa zafe izango soa guys chimeyoti ilibenzake tilipano ife ibwele basi show imeneyo aseli zoe umazani kodi umakwana text ina kushokera kwa Max MW akuti zatu ilinyatwa CZ and Goxie mumatama guys pitizani kushia tachi show chimeneji nipenegele ni mwani wanga kwa speeder bani kushirumba ndikuziwa kuti akumvetera.
A big shout out kono sera mene matumiza ma text messages ameno ifeo magae ifeo ndeda kunyadiani ndea mwene ndo mpepero mene ufaya everywhere mene sunga kareweka tango wako laruma friends oguri na oso ajoine kunjoya na oso mene si choncho ase
si choncho
oso iwalanzo na oru agogo akala agu yankamo mafunso ena amene inyo matumiza komaso sewele laza tulija tikalati kubiliza timpe kune na kutiko DJP zukumutela bwanji kweni kweni
tiambe ni nyimbo yanja se
Uma see what I play the music that the people choose man.
Okay you don't play the music man never my guys have ome anaduza kuti lelo tiambe ndi nyimbo yanji iwo tuna kumana na mulie ndi aruza kuti tiambe ndi nyimbo yanji dai we DJ man
uh-huh.
Can't put our music
I'm sorry the man I see zina kundani but
yo zina ngani players
aha nde okufira ukukonda makutsha kuti chani
kubi
tanduze nyimbo imene ufuna kuti tikuseverele ife ni nyimbo yanji
Katerejede
yandani mene
that banda
Ndimadutsa muzambiri umvetsetse ndine guy ari ndinofoga nkakuuza ndesidai
ima guy siwa mavulo samaona jenda ushedwa ukati upange sovungini weka udziwe zipinda sibona kope inde ndiwe guy so strong with the
fork koma ndikatoka nomakhaya kungochacha akatoka ndekuti zima frust ndingoshwa mabara
pinde akasiko yamba mufo yanganila sushedwa kulowa maso let me tell you
okay danena
ine ndima nena za mutima ndika nena ndima mvedo ama ndithandiza
wina chikati kokoko chiliva ine thandiza ine ndithandiza iwe ndipanga kupya tapula tapula
ndika mapoto kozela zangata moyo
ndine nope
ndine sininga kale opana zanga
ndine nima yake ndine
The song coming in from the Zatu Banda kunena kuti chere chere requested by you and you only the fans if you did manyadira zimene zizika machitika si choncho ase
si choncho ase kunena kuti nyimbo zathu zathu zimene zizi just for you and us
ndipo sotikati mwaka kuti ulendo wathu uja watani
wayambika ndi kuzwa kale kuti achina matafe kodet ngina zimene timavera kuti ndizobeba kwabasi Ndipo timakonda zinthu zosiyana siyana titumizeni song request yanu olomutha kungotiuza kuti nyimbo imene mukuifira pano panditiyo
and you can send your request ku our Facebook page yake ndi ya Zatu komanso inuyo tungati mwina nyimbo zina za Zatu band simukutsata kuti kodi title ya nyimbo chandichana ndaiwala ndimangokumbuke tikuluka ngati chimba pitani pa website yathu www.zatu.mw kumene koko mukapeza ku nyimbo zonse za magaiza a Zatu band text messages omutakutitumizira pa 0833535355 kabena 0933535355 ndipo ife nyimbo iti zairana se
tizaisewela
ndea se ukukumbuke kuti mu last episode yathu sewela zathu tinasiyira potani
ase ndikukumbuke koma ndikuziwa kuti ukufuna kungotiuza
ba yeah ine ndisanakambe ndiwafunsenso anthu amene akumvera kuti makai inuyo mukudziwa kuti tinasiyira potani dikirani kaitu ine ndikukumbutseni last time tinasiyira poti JP anavumbuluka ku nyumba chifukwa chonena kuti anazindikira zokunena kuti mai yake anandira wheelchair ya bambo yake kuchokera kwa banja la Ashrafu ndefuso mkumati kodi yeye amalowera kuti
ndiposa kukana kupita ku sikulu kuti akuziganizira tsogolo lake koma iniyo mukona pobwanji magai chomwe ife tingachita ndikupemphani kuti timvere limodzi right now sewelo la zathu
kodi
ndinani kodi?
Ndira se JB, tasekula se jonde.
Asebe, JB, udani kunja usiku ngatuno.
Ada, tangu usiku anmane ase. Ndufuruza ndikakena babo, ase. Ukopsha kunja kunoto.
Ase umaruta ndika mavuto rase. Talowa. Ase, ndewa tiyaji tika nchani?
Ase, nakashani mastini ada. Ndewa deni buna ngujoka hapo basa.
Ai, mnakanga na ziyana ada.
Ii, ada, saku mbezi sase. Ndiku misa geri, kuruma zoni bezeka nchito, nizibeza kadoa ndipushi wa deni zandara. Weziwe, kumasaku mbezi sabe.
Mana, ase, JV, iwe sume nila kubanduka ba deni, ase. Yuhu madukupita kutiku.
Eh? Ase, tire, panova, zoganga na maezi, naroba mani. Tiku zobila kukuno?
Ase JB, ase utahundika mavudo ni mastini mwona za
ta. Ase tiridu, ase nime kufana nangata. Ase mpangatika pasipa bridge, ase.
Chabu ino, kumano gono sigu no kate. Kumano sisi kudu banduke mamawa mbanda kuja mastirasa na zugi.
Zapu buwa, ase.
Yo JB, ase yu
itazuga. Thompson! Juka, uje dwa kusikulu utu mwana wanga.
Ndubela maa.
Oo.
Uji JV, na uzo banduke mansanga rase, panupa mastenanga azuga. Ata, David Jonji, na gunereza manja si.
Ata.
Thompson Gashira, ukuwe mkwa ndi ndani kodi.
Shaa, ya wadabar maniru.
JV, ukutani kuyumba kwa ngakuni.
Maya tiwiru, ino ndangani maya yanga usiku watao, ndi namuza tiwiru kulindi kwenye na hoku na hoku.
Iwe tiwiru, unamuza wezabla njizako kwenye nyumba mange na usa njizibiti.
Ama, mnae mku kwenye, ino ni marinduku uzani mamawa.
Kumanya mata inu, mkuswa shumu mabanka? Iwe JB, makolo wako ndi kutikuminari kwa alindi nkawa, chifasa kuzotu ulikutiko. Anyamata inuyo, matairira. Tim! Tipita kumweku. Iwa wafa JB, ndiku pelekeza ineo. Sibwana zimeni mwapanga inu. Sibwana kubasi.
Hey, amwende mwasoo wati. Mujagela uli manga duwini.
Haa, ni mapelekeza maya kanyiwe kudepoti.
Okay.
Ya, wapita kunchira mineo.
Mande mfano wakula tu. Kale na mwona.
Ndi kare.
Mwapanda kuenda na etu.
Iye, azanda. Nuwa msama ndi, niko maso ni masangala kuenda na e.
Of course.
Nangasi, mwana wanga.
Indeka.
Nde zuguenda. Chikubanwe ni sina kumane potu.
Zuguenda. Sisi tazambi ni makandi kusikulu huko maso kunyumba.
Oh.
De bandi ni maimisa.
Hey, anza kwa ndesi zuwa ya ndira.
Haa.
Hey, abale. Ndina wabukira kutaka imbe kusikundu kwa chapa chaka cha mfumu. Ndangomba tiri wa muza kongo kuri saka imba.
Chifuja ni yeyo.
Hey.
Ni mwai wangulu tu.
Hey, abale. Mzo kumudwisa. Apapa tiri wa indima audition di DJ Vayo atikulo mwea.
Okay.
Kwa maso yete sana beze mlo amalo wa anetitu.
Ndibu anjiso. Nasa anapangisa mwandicho ni kuna tu.
Kuma sana teogiriza na kutasa nkandani.
Mwaine. Inaluku manduona ngatipena pake puro ndi ineo tu.
Chufaja nukune na jomcho zambi.
Na kasi bandi naso kwenye kila ineo ndi JP kushisha na sachi nzake jaa ineo ndi happy. Eka, ndeni zaji ziwigile kutisa na zidolele kusesezi.
Zanga, si zonso zimeona jitisa iweo ya.
Ndugoza.
Hei, peba mami.
Peba kanyiwe. Ndambo watu ndinkaniza bandi.
Aya, it's okay.
Amwari, ya nizuta mangira kuskulu.
Oh, okay, jabe.
Sure, dona.
Aya, jabe.
Ama, kala ni banzi. Takala ni, JP ya bwela.
Ndisiye kesha. Ndindi nkawa kwa mbili nsana mei. Tulo si usini na goni kugani zila nchimu ino wako kutari kuti. Ndi namba wa foni zanzi yake son diribe. Sindi kutuwa zori ni ngampeze bwanji.
Mwina foni ya kero ndiyo zima ndifuage si kupezega.
JP kumakuta hirira. Tufuna ntango zwa zotari kuti niposo kutari buino basi.
Ama.
Hey.
JP uyo.
Hali kuti.
Ndamu nila pa window alindima atiriru akubwela.
JP unali kuti. Mati iriyo.
Ine.
Mwampezera kuti kwa JP.
Ii pepana maya kesha. Inetu ndazindikira mawo mweyo kuti JP waguna kunyumba kwa tu.
Oh.
Mpomwe ndaona kuti eh inonde simnagone simnagone.
Ndipo inende sana msinagone. Inimadera nkawa usiku onse mwamva mati iriyo.
Ii pepane nditu. Chifake ndati ine ndibwire naye ndeka. Eh ndutadziwa kuti ii munthu yanagona kunyumba kwa tu.
Siko mwakwambiri maika chira ndipo pamwe anditandiza saname.
Kesha. Kesha.
Dad.
Tandize kukanga njingai.
Nubwela.
Nawa.
JP. JP. Sina goni. Nali ndinka wa JP.
Pepana, Dad. Napia ntima.
Chifuwa chani unapia ntima, JP.
Sindu ziwa, Dad.
Pepana, niruba mba, JP. Akana ditiru anda ndidziwitsa dzulo usiku ntamina nagona kunyumba kwa thuku bwese nditakuimbira ni phone ndithu pepani kwambiri
ndakumvani maya tiriro
pepani ndeyo maya JV ine banje ndidzibwerera kunyumba
ziko mukwambiri fika chondibweretsera mwana wanga kunyumba kuno
ziko mu pepani zanazi
ayo sadandaula bora wafika pa khomo JP Kesha pita mukagonzeka muzipita school
amam Ineo siku ndesi nukupita hatu. Ndupita kunchito. Palipesi mezo riri gambia na yae. Ndakamba? Ndakamba basi.
Zanda?
Yes, ma.
Obula nsanga tukunu. Wajaka ila nchi?
Ai, ma. Sina fikile unyumba. Nangofikila unoku.
Okay.
Kwa yini, business yenda buanjile?
Business lele yenda buino.
Ndipo Zanda?
Yes, Dad.
Wachita buito utera kumu. Okay. Maya kundi ne timakambira nesaji langu chako.
Ndapala mulanso china chake ngati.
Ai.
Ndivuziretu.
Ai, takondera ndi mina onetsira khedo labwino chikumbanire.
Okay.
Ndeda genza kuti apa pachirango chiite basi.
Ai, zona?
Eh.
Ino, moti ndita u join us obandi. Ama, Dad, ziko mwambili. Zini chide ubwino kwambili.
Chifukwa waonetsa kuti wamvetsetsa chifukwa chomwe tinakubanira.
Yeah, tona. Koma nsuru unavomeza kulakwa kwako. Ndikuyesa kulongosola zola kwazo, othandiza ku shop. Ai waonetsa kukhima nzeru zanda, unazoona.
Ziko mwambili. Andulonjeza basi zinza bweleza so zimene ziji.
koma kuyambira lero. Utitiwisa nza wose atsopano mu space.
Yeah.
Acha bwino.
Koma so zanda. Utifika pa nyumba 5:30 madzulo.
Okay.
Ngati wachedwa. Utinena nthai yabwino.
Acha bwino. Ziko mukambiri koma. Nditsatira zimene zi. Apa pa ndingofunika basi ndiimbe phone mwansanga. Hello? Hello? Amare? Ndiyo ni samidi nga bandi bumpano bumpano. Ndiyo sela kulongo sula zintu kuti tita uka imba kuchikondilelo cha fumu. tuwe.
Magai, JB anandiga mavuro kwa masitena anga leo.
Bwanja ase.
Anakoko daruba wendo lagu jimda kwanga dzulu siku wada kufuna malo ugona. Ndugu uzaru, namulo wesa ndeni masitena saa kuziwa.
Iwe jibi ya maswa malo ugona. Iwe kwa oba.
Anashisha lani masitena age nana bandu kapo pa deni.
Kumandeju ujirika ndi JB ndi jani guys. Sosa mkala aduizi.
Ndema masitena anga rana hidu lukina mamao na anashupa. Ndugumude ngeyo nkufaa na egwa kuna kapibisi kwa makolo ake.
Mandesa kumabula kuskulu, panunde izi. Guys, beza njila dikai na evasi jonti. Nindu guzi ninawe mpaswa sii. Ini mwana ndo kupepo usatwa mine zinthu zikumushuva seji bwe ndibambo ake.
Zanda sound mzi a message la. Akuti dosirika kumane ku nyumba meeting ya band.
Chani? Meeting ina kuti tiri kuti uze sokuti use ya band ukapanga za DJ vibe iwe mphaso tiri usa ku sia bandi. Ango kai somewhere ase. Kodi zanda band yake ya tape?
Zukanga ndiyoncho.
Inde tikapezeke ko guys. Ande ndipita kai kudimba ku masinga chedwa ako. Okay bo.
Bo bo.
Zanda, ukuzatani kuno?
Bani anga ya tatike.
Izona.
Aya da.
Kumendezu utanta za wetu jamana fempira lewe?
Osati lelo goma. Kumase, ndangovete dokudu unajita bodu kuma audition na Zatu. Ndeni nifuna ndikuzatani ile kumiringi ya Zatu.
Kumaru inesine memba wa Zatu.
Mpasoro anabwera kundipe mpauti ndi imbe kuma ninamuka nila.
Aha, ndi iyo nakanila anja se. Okay, tipange jonchi. Ukabwera ku meeting lero, utakudza imba kuti mpasoro apange chiganizo.
Ayi, kuma sindu kuzawa kuti nditakwe imba sobu inoi. Chifukwa, ulendo yamba ujari ujo ziwa ndali nafe ndamena na nditandiza kwambi.
Aha, da, lero ulindine kuma so JP ya kalaso konko. Tika kutandizila.
Okay, jabu ino.
Kwa izi weo.
Sindiri shuwa adu kumangari nita kwa nite, ndi vipi ambili lero.
Achonde ya sasa mumunga tele.
Oh.
Miri ngini kujinyumba jijajio samaliza jili kufubi niko nsika jitu.
Gloria, chikondi.
Hmm.
Wanyi mamaiza nsanga, nabwaru kuri nza kutandize ni kudimbako.
Ndi miri ngia bandi tiki. Komaso siri nga kulole tiki. Umafuna ndalama iwe. Ifetuna kuzaude tiribe.
Sinka ni andrama yo kama gai.
Yo.
Ndi kutandiza nigulima nsanga bugisa nchito bulao mwa ulele.
Zisati kutandiza kukoma. Tufunga kudzara mvula ika naribo ka. Koma iwe tiki. Ngombe soko kwa bulao kwa sitenga kuti.
Yae. Ndi kuisa nchito ro agalu.
Iwe. Agalu.
Agalu jigondi. Aneba angalu alinda agalu 6. Agalu ndo chiba kusiana ndi ngombe ka.
Ai tiga ze.
Koma magai. Kwa di nwe mesa mafuna jitandizo.
Ai. Iwe tiki. Tiko nisadoka basi. Gloria, ito nanatu. Tamangia kumiri nya bandi.
Gloria, tamvela.
Haitiki.
Magai. Choya ambaji. Bani angaya ata.
Mwagwana zewa.
Edwe, ndia nocha jiwili. Nakuma nanda mwade, ndia andi uzakuti. Simnabeze mwamalo wa neti kumasu zoe imbaza kujikondeleo jafumu mnina siziteka.
Kumazanda, pale mafuta akuluru mbandi muna umwe sangati ndi kubeza mwamalo wa neti woka. Ndiko kuzodi tiyo ya kujoka mbandi. Chonchu. Agoba nga maudisho nsikulo mwe wala jikondeleo jafumu.
Kwano magai, mutuka ngari ndudoma kwa mbandi. Mbanji, inarundungwa kwa nisa malodo angari, zose zita kumateka.
Okay guys, ababa kangari balijibu igiji. Ndeno, tenti ambega ya ndizo mwendinga sote paka dalibano. TK akudiki na banja. Ndeni magani za kuti, tingate kumpasa mpata, aimbe, tonse timve kutiti panga bwanji. Kuti ajoine mbandi kabinae.
Hey, fellas. Kipani kwambi inda, jidu aso lile lukezi mwota yuzo.
Haizu JP.
Mazua, mafuna kutaba katula kufepi. Kumaanda mwana TK ipanjabe?
Ase, TK edu abuloza panga maudisho nisu.
Ok.
Ase, TK, uta ulawa ase?
Yes, my guy.
Yes,
yes, okay. Ndufuna ndawe kukuti ndizidolele gai. Osa tamanga sepu magai. Magai zinikani mafoni. Mkumuso uneza rumutu.
Pepe mpato. First. Pepe ngeze. Ndabwana nga kuimba. Muna ndidola yora baje. Muna yateka lalole. Hello. Hey. Amustaf. Banji iso nanga. Iso Amustaf. Ndinoji jebele. Musatele Amustaf. Musatele Amustaf. Tikambiane jabu, tikambiane. Amusa...
Ndisha ni JP.
Kes, chitu angani jota.
Well, sewe lodo la zatu, wali mfa se?
Jali mfa.
Amwe nedu ifira, zao kuti JB anapita kuti after kufumbuluka kwa kekucha. Sijo ncho?
Taziwilatu.
Komano sana pangepo. Mastenaga aja, sana gono, siku wase, kungu wada ndaulisa adu magulu utu kumeniko.
Koma koks.
Tanduuse.
Ukona ngati JB ya kulondo la zimena kupanga azi? Iye otuwa kunyanyala kuti saa umulola kuti azi tandiza na obanja la kwao, pomwe bambu waki akudwana.
Koma se, ineyo sindu kuziwa kwenye kuti JP ya kukani za banja. Chifanyo niyo di maya agedu ama isesa kusama la banja lao, kukira nchito, kutani. Zambiri mbiri ilu ase. Koma iye chukumfuta kufumeza ndijani.
Kayatu, mamemba iluze ni niyo kuti mukona po banji pankani imene. Itilembele ni pa Facebook page yatu ya zatu kapena dilembele ni text message to 0883535 kapena 0983535.
Hello, ine DJ 11 vanu vazatu ba wireless. Ndakuvangira nikaile select some good music. I got you a track coming in from Benja featuring Dre Island. Akunena kuti yesterday. Pachijawa batu timatijani?
Zulu.
Ehe.
Yeah. If you want change, don't you know you gotta work for it? I hear I'm talking, but don't see no action. Daily we walk through the valley of ashes. Put you on game. Which MA you gonna run first? We want some answers, but where's the compassion? Who are you fooling? We see a big mask on. Brother, why are we fighting? We need to rise up, love over hate. Oh, sister, I see you crying. Men keep on lying, baby, dry your face. I don't know where we gonna go. We cannot live like this no more. We cannot take back yesterday. We gotta learn from our mistakes. I don't know where we gonna go. We cannot live like this no more. No, we cannot take back yesterday. We gotta learn from our mistakes.
I'm gonna DJ go to Madi Mirila.
Umaziwa number numero uno.
Giving us nothing but the best of the music. Sounds coming in from Benja featuring Dre Island Agudi yesterday.
Ne wano samene wangodi choina kumene inuru mugumfela program ya Zatu pa Wireless, where we talking about our stories, our music, and our lives.
Nema guys, itutisa na penyi, wait, na vela sewele ula Zatu. Nema nobody kufuna timpe kushokila kwa agogo. Amene lelo, agu yanka mafuso, oshokila kwa inyo okuza na ndima punziro.
Mkani ya genu ntimene ya mwini, tatia ntibange find out. Kunena kuti kodi mafunso, amene wa akuti bwanji kumanso, kuti agogo, advice yao, tsikula lelolo, ntiyotani.
Kucheza
Ni gogo. Mwaswela gogo.
Ndaswela kaiwe sifia.
Inatu ndaswela.
Eya.
Agogo.
Eya.
Pabwela tufunso hapa. Ipoli kuti. Agogo zina angandi ni loveness kwa tukuncheo. Agogo ine klasi sindi chitabuino. Ndipo inezima ndidanda ulita kwa mbili. Agogo kodi ndi ngatani kutika kosidi uganga kankalasi kasinte.
Mwana wanga loveness. Ndizo sanga la sakumpo kuchokela kwa chinyamata ngati iwe. Yemwe waonesa chidwi ndithu cholimbikira mkalasi. Sopano, ndilole kuti ndiunikire zinthu zingapo. Chimodzi mwa zinthu zomwe ukuyenera kuchita ndi kuzikhulupirira ndi kusazikaitira pakuthekera kwako. Pali nthawi zina zomwe munthu sukwanisa kuchita bwino mmaphunziro ena. Ndipo izi siza chirendo iyayi. Usamakhale kudandaula nazo mu mtima mwako. Zikachitika chonchi, uziikirapo ndithu mtima usagonje iyayi. Limba ntima kuti ukwanisa basi. Chintu china choma unga chite ndi kuziwa zofoka zako. Ukatero, ukuyenera kukhala ndi pulani ya momwe unga te kugonjesera zofoka zakozo. Unga teso kupempa mapunzisi yako pamene ukupanga pulani yotu kulira mapunziro ako. Chifuka chakuti mapunzisi yako ndi amene ama kuziwa bwino. Uwapempe akuthandize pamene zinthu zikukuvuta. Mwina iwa za kulangiza mene unga chitiri. Mbali na yomwa unga ikirepo chidwi ninkhani yaka gwirisidwe ka nthawi. Zimene zizikuthandiza kugwirisa ntchito nthawi bwino. Kupeza nthawi yothanirana ndi mapunziro omwe akukuvuta. Ulembe timetable yako ya pasiku. Yomwa ikuonese zophunzira za kusukulu. Kugawa siku lako ni nthawi yako komaso kupeza nthawi yowerengera. Wonjezera nthawi ya padera ya mapunziro omwe akukuvuta. Mwina nchifuka chomwe suku chita bwino mkalasi ndichoti suku ika nthawi yokwanira kumapunziro. Pomaliza onesesa kuti wasunga nthawi yopangira marivision. Zimenezi zikuthandiza kuti ukwanise kulondoloza mapunziro ako bwino bwino. Ndikufunira zabwino zose mwana wanga. Undilembereso ndikundiziwisa mene zitayendere. Zikomo kwambiri.
Kucheza ni gogo.
Magai, kwa loka ndilole ni kuti ndia kuleko my famous words agoksi. Akula kulu ndindapo mozimila chani kodi.
Mozimila moto. Nina kuhuzata sekuma kalanda akula kulu kakupa. Umapunzira tini yambi.
Akula kula ke inuyo wakabina agoku.
Ya, yeah, inenu na nyotu kumakala bafubi ndani pakula kulu. Kwa tutu ndi kutoko za jifuwa ya malangizo wabu inuamene agogo ama kala akupirika. Ndele loto agogo anayanka bofuso lojoka kwa loveness. Amene ama afusa agogo kunena kuti kodi yeyo kuti achite bwino mkalasi. Azipanga bwanji.
Koma so kwa inuyo amene mumarumiza mafuso. Wananga jipanda inuyo kweza agogo kwa kachani.
Mm-hmm.
Zikani zile nizimene zimakai. Ndemu kukani zila. Tumizaso ni mafuso anu amene muli nao. Amene muta kuonda agogo atakuyankani. Manamba lodu mizila ajaru. Ndichana se.
0888-353535. Kapena 0-9-3-5-3-5-3-5. Manamba la opweka kwa basu. Mm. Ongoloweza kamozi.
Bas?
Pakamozi. Ndemu amene duinu mkutumiza mafuso amene.
amene wa ifeso tikhale tikujaza pajati makambaso za nyimbo sichoncho
ndichoncho asi
we love to dance people we love to listen to some good music Mr. Easy ni nyimbo yake kunena kuti Accra to Lagos
I'm on mute, you need to give me prayer. Every night, you know they sleep, she they send me blessing. Hey, I'm my puppy, you need to give me ginger. You know they mind, you send me to school, I turn to singer. Oh, I'm my sister, she be my biggest hater. Ah, she criticize my music, but she be my biggest lover. Oh, I'm my baby, be my loyal partner. To me, why you will I should be my biggest lover? Oh, nobody knows the struggles where we face. As you see me, they smile today. I swear, I buy my face. Oh, Lord, nobody knows what I like where we face. As you see me, they smile today. While I not buy my face. Di da da di 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 da di da di 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 da. Eba mi kori di da da di 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 da di da di 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 da.
Inu magai baba loru baga be pati mango ti koma kumeneko ti apa baru tipiti sakuti koma kumeneko kuzatu pa wireless. Where the fun don't stop. Nyimbo chokera kwa. It's your boy Easy Accra to Lagos.
Aha, dende nyimbo mene ya Mr. Easy ya difikita tukuti chigao chimene timafuna timfe kuchokera kwa inu yo magai chigao cha timfe kwa inu.
Yes, eba chalera kumtimfe kwa inu tukutani.
Lelo hapa tufuna tiwerenge po matext kuchokera kwa nonce ife kungo kunyadilani kunena kuti makae mwaka nafe ndi kuyambira day 1 ya season 4 mpaka na day aleroli.
Oh yeah.
Zathu ba wireless.
Timbe kwa inu.
Alright, mene tinanenera rukale tanena kuti tsiku la lero tikhati kuwerenga ma text messages a inuyo omvera. Si choncho si.
Ni choncho ase gox da baba tuti ni redelede ma message ndendo sayaba. Eribwa?
Ehe, umangozi wilato. Apa tutandirapo text message kuchoka kwa DVJ Manze. Akunena kuti timvere zimene si.
Martin akunena kuti hotter than fire, sweeter than banana. Zathu ndikawawa. Ase gox mutsereko no limit by Zathu band. I like this song.
Aha, Thomas Sonaya akunena kuti kodi Olimpika radio yanji ndipo ndi time yanji iwe Thomas kumene uli kopano pa Zathu pa wireless kutani kodi
ikumveka ndase kwa kusabatu pali ma message a nyimbo ya chete chete imene ma guys Zathu band ango ipanga
tawawerenge tawawerenge
Matthew za kuti chete chete ili bwino kukhala over ndani zako ndiye kuti ndiwe opepela inasoda apa meme akunena kuti muli kenge guys ndipo nyimbo imene ndaifila heavy koma so Faith akunena kuti hey guys ndakufila ni heavy and nyimbo ili nyatwa heavy I'm Faith from LCT
aha umakwana Faith abaso Elias akunena kuti magaye muli bozedi kwambiri komano zinakhala kuti ndimakhala closer kwa inu yo ite bwezi ndikumaza kuona ni daily umara se atibweza kumaza kuona daily takufila se takufila umakwana
nda abaso tu James akunena kuti chinzatu ichichi I like this song and this program cause ima ndisuta kwambiri monga wachinyamata nda abali nafe akunena kuti mani nyimbo ndaimvera andi muli utenga wanyato heavy komaso ndiyofinika muli sound kawawa jealous down my guys mumata si nyimbo yachete chete mene ya
say aha umangu siwilato hapo basu Jonathan akunena kuti keep the fire burning njira imene wasankha kesha ya hoba amalete tu agwidwa shua kunena kuti kalirwe lao ulokonda ana lite
waiferu ndikutokoza kwa ma guys nose amene mmatilembera ma text messages via Facebook kapena manambala atu 0-8-3-5-3-5-3-5 kapena 0-9-3-5-3-5-3-5 kone siladu kuti niyo ma guys matani kodi Zathu pa wireless maitata
amwene rudi takuwerenga ma text messages mpaka na mawa
mpaka mawa
and we love you guys for what you do
yes
kuti tumizia ma text message chan kumbukirani kuti inurumu takubanga visit website atu www.zathu.mw kumene kumbukabeza kwa ma episodes onse a Zathu pa wireless komanso mukapeza kuti nyimbo zonse za magaiza a Zathu band
kani Zathu
nyimbo Zathu
moyo wathu taunya ndi have ru magai amene munapanga tune in lelo next time zamutenge ni nzanu mmodzi kuti mudzamvere naye kuti naye next time inayo atarengeso wina ino rumunai ndineyo CZ ndi munthu amene ali nzanga wanyato kwa basi
DJ Gox and you're listening to on a right program I'm talking about Zathu pa wireless don't miss our next episode ya janiso
Zathu pa wireless
kani Zathu
nyimbo Zathu
moyo wathu
ciao.
Yeah, that's what I want to do. 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 Y